Tangu ibiganiro na bacuruza mu kajagari byazwi nk'abazunguzayi mu muji wa Kigali ubutetsi buvuga ko bushaka kurandurana n'imizi ubwo ucuruzi ariko bamwe mu bacuruzi baremeza ko kurandurana n'imizi ubwo ucuruzi bishobora kuba ingora bahizi ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruhuza.
Ibiganiro hagati y'abakora ubucuruzi mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali n'ubutegetsi bije huti bikurikira urupfu rw'umwe mu bazunguzayi wishwe mu cyumweru gishize n'abashinzwe umutekano bamwambura ibicuruzwa yashakiraga hamaramuko. Ubutegetsi burakora ibishoboka byose bwumvisha abazunguzayi ko bagomba kugira ubucuruzi bufite umurongo uhamye nabwo burumvikanisha bidasubirwaho ko butanezezwa na bombori zishingiye kuri ubu bucuruzi. Ariko birasa n'ibitazoroha ko ubu bucuruzi butunze abatari bake mu mujyi wa Kigali bwaranduka burundu nk'uko ubutegetsi bubyifuza. Birashingira ku mikoro y'abakora ubu bucuruzi n'igihe babumazemo. Uyu mupfakazi ahora areba na yingwe n'abashinzwe umutekano kubera agataro.
Bose ikibazo cyo mu muhanda muvuga. Nge babose bacururiza muri uyu muhanda ntabuzi kurwanje mu muhanda. Natangiye gucuruza kare agataro k'iminuki. Napakaye ufite imyaka 22. Mera ubwo acuruza ku gataro kugeza n'isaha.
Subwa mbere ubutegetsi bw'Ikigali bushishikariza abazunguzayi kwibumbira hamwe ngo barusheho kwiteza imbere. Hari n'igihe bwashyizemo amafaranga nk'igishoro ngo bizamura ariko mu buhamya batanga bumvikanisha ko ayo mafaranga yagiye mu mifuka ya bamwe. Abazunguzayi babyumvikanishiriza mu migani tomoye ya Kinyarwanda.
Baca umugani ngo akanyamaswa gato gatunga kanini. Ubu rero icyagenerwa abuzukuru banjye mu muhanda gitunga ababishoboye ababigeraho. Twaragowe pe iyo wana ntagira mfite imyaka 29 nkaba mfite imyaka 60 n'indi mfite abuzukuru bakuru twutungana ariko ndacyari mayibobo yo mu muhanda. Nakora iki? Abuzukuru banjye bakora iki ko batize n'uwize? Narihiye umwana w'imfubyi wamaramaje ababyeyi babapfuye muri 94. Mu by'ukuri na muri iyi suri rya sekonderi yarize ariko baricaye ndimo kubabaza mu muhanda mucira inshuro.
Aya marira y'umuzunguzayi ku byagaragariye abari muri ibi biganiro yakoze ku mitima ya bamwe mu bategetsi bararira ariko umurongo bahagaze uratumuye. Madame Kayisime Nzaramba yobora akarere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru Kigali gakorerwa mu bucuruzi ubutegetsi bufata nk'ubuteza umwanda Kigali.
Ntago leta yacu izashyigikira umuntu ukora ubucuruzi bw'akajagari.
Kwanuza kwanaka basesagura Kigali we ndagutinya kandi sigiye gusa.
Ibi ni ibiganiro byafashweho umwanzuro ko abazunguzayi bajya kwiyandikisha mu mirenge baturuka mu butegetsi bugaheraho bubashyira mu matsinda bagaheraho babona ubufasha. Madame Diane Gashumba ni ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango.
Tubigire intego tujye mu matsinda bizatuma n'ubuyobozi bubasha kudufasha kurushaho kuko tuzaba tuzwi. Turabyumvikanye. Ubu muhereye umunsi mujya kwiyandikisha mu mirenge nyakubahwa mera duha umunsi tuzawubahirize tuzongere duhurire hano noneho dufata gahunda. Turumvikana.
Ubutegetsi buhagaze ku gufata abazunguzayi bukabakura mu mujyi rwagati wa Kigali bukabajyana gucururiza mu masoko ari mu nkengero ariko ku bazunguzayi si umuturambye.
Uko ubuyobozi bwakora bwose ntago nyabwo rw'abazunguzayi bazacikamo kuko bagura amaji baciye ku marimatasiyo aho bageraga bagura umugati baciye kuri arimatasiyo ahubwo nibadushakira iyo myambaro tugire amanimero dukore tuzwi dufite isuku ku buryo n'umugenzi azavuga ati iyi ni koperative irazwi mu mujyi ndagura umugati sange upfuye ndagura ji sange ni nzima hanyuma n'abandi bashasha bazajya bagenda bazajya baza abanze bashaka ibyangombwa bya koperative babone umwambaro babone gukorera hehe mu kigo. Niwo muti waba umuti w'ikibazo kirambye. Naho ubundi ikinonko kubera uburenganzira gihabwa n'izuba ushobora kugisitaraho urwara rukavamo gifite uburenganzira bwo kwiyitibuye kandi ataribushye.
Uravuga icyaho ngaho
aho ndashaka kuvuga ko urona nkuriya muntu wapfuye muri gare bafasha abantu babajura bafite bakese muri leta babitango ni hinduka barabazana babaha uburenganzira byo gufata abantu bazunguza muri gare kuko baba ari ibisambo bazaho bakubita abantu bakabica iyo bakubise umuntu umwe gutyo ahita apfa
mu gihe cy'imyaka ibiri muri gare ya Nyabugogo hamaze gupfa abantu batatu bazira ubucuruzi bw'akajagari Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 gitunga gatoki ubutegetsi bw'u Rwanda kivuga ko busakuma bazunguzaye indaya inzerereza basabirizi n'abandi kivuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bufata nk'abadakenewe mu mujyi wa Kigali bukabafungira muri gereza izwi nko kwa Kabuga bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana igihe ibindi biganiro nk'ibi byimuriwe ntikiramenyekana biracyari ihurizo rikomeye kurandura ubu bucuruzi mu gihe ubutegetsi butaramenya n'umubare w'ababukora ehakabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali